Sharing the gospel is a much simpler task than we make it. Sharing the gospel is about really knowing what the gospel is. That it is this announcement of news, this announcement of the good news that God saves sinners through the person and work of Jesus Christ. And I think one of the things we need to keep in mind is that sharing the gospel is as simple as sharing.
Hello, Mark. Ubela liri kodogo biti. Olo mawa ulibampamba ntuize tipiti. Lingi kuchala analumbila kuma kupanga hanti. Agama bwela mango vela fungo. Sweeping giant pasa na mfano ya kamoto. Lelo ngati kuma loto. Tinkamenya ni mosi door to door. Anavesa liu loti go. Ama muzi wapa do. Sabanga nao za madiu. Sabanga nao za mageo. Sama lola kukala aido. Kuma panotika kumana ama tawatawa ama sinda jira. Umuona kubwela abo ama za menya speed. Yona mizila lukwe mchizi wanda. Tima jira manta na etingo pisirira. Hey. Azizake omwe ama enda nao. Arasi ya kunkulu pira. Hey. Umandiga kala mpre. Nima kuchula base yawe akukuita nabe sana tane nawe prodigal son anabwelela nde usagomedwe nena pepa ulibepeni chito sale medwe. Yeah,
rise up, open hands and sing and spread good news, spread good news. Rise up, open hands and sing and spread good news, spread good news.
Mabie mabie ndijani kweni kweni chimene mujita. Kupanga sibwana kulimbana ndiza dziko kufuna kufita. Chamoyo chinafa kuchita uchimo wopanda chikumpuntima. Kuyenda ndi miendo ulendo woyenela kuyenda ntintima. Kodi magona kukanika kuyankhula ngati mwana. Mpaka achita kususa miyala imutumikila ndi kumutamanda. Mukugona Yesu muli naye chapambalipa. Hamulandila bwandi anthu wawo otayika. Omulandilanu mukupanga sozotayika. Zukani uyenda upita kulalika. Mwachulusa kuziyang'anira basi. Dziko ni nthaka ikumeza basi. Tumikira njemu kuzimva manyazi. Naye basi kulowa sachita manyazi. Khala ngati mbewu yogwera pa nthaka. Siwe yona za Ambuye wosa zidaka. Thupi lako ndikachisi wosa zidaka. Namizira dziko wekha wosa zidaka. Hali mwayo ndi wamkulu mungalawa makongati yakugona mafunda kumeza. Zuse mulibise kulimbana zosateka zosateka zimateka ndi Ambuye fila jira funa sina weka kena kono ubwelele zosaveka. Chido yake ndiyo sinta moyo wako chede mwana wake nyumba mwa atate wako chofunika choyenelela kupanga chisanku.
Rise up, open hands and sing and spread good news, spread good news. Rise up, open hands and sing and spread good news, spread good news.
Ananti kumudwisa nkona ndina kwa akululuga. Mwamuna ni mwamuna aliyeseyo sisu sungunuga. Remember your first love. Sizufuni kasumphafu. Grace still be enough. Ndwe loyo and we staff.
Munarambalala pasasi. Munayalampasa. Nyari yanikuwala pasi. Koma pampasa. Musitolele mani. Zimukuyasa. Kungola inu akumbiya kwanu onse asasa. Kugwa kusuka ntima onyenyala timaziwa kuti moyo undo kakala. Suka komenta wisose iwo osikande. Kona timayenda ndi Yesu tisamadande. Munda ndi wakulu wantchito mwatopa. Osa kiva sokolola ndi zokoma. Njira muli minga muli zopinga. Koma Mbuye ali nawe iwe cholinga.
Rise up, open hands and sing and spread good news, spread good news. Rise up, open hands and sing and spread good news, spread good news. Rise up, open hands and sing and spread good news, spread good news. Rise up, open hands and sing and spread good news, spread good news.
Our job is to make the gospel clear. Our job is to make much of Christ. Our job is to let the sinner know that they are in jeopardy and to let them know that there is good news because God has provided an answer in the person and work of Jesus Christ. This is